Temasindi tukubira omulanga abo mu kitundu ekyo tuli ku muyiga ogw'omwami gwe bayita Musa Abdunur ng'onadde mutuuze ku kyalo kye Kabutukulu ekisangibwa ebigando mu Masindi ono yatuga mukyala we gwe bayita Kyomukama oluvannyuma omulambo n'agutemaatemamu ebitundu n'agupakira mu kadeeya n'alyoka adduka ku kyalo naye kaweefube waali buli agezaako okulaba Musa Abdunur abadde ku kyalo kye Kabutukulu atemye ku poliisi mu kitundu ekyo tubale okuvunvunaana n'ettemu lino eryo kika kino.